oke nwụrụ na-akpara esi obiọma gburie.
Ibu n'azụ na dịbadị, onye godi malụ ngwọla ajụ nọ n'imazị. Babe calm down, ka mkpala akwụ nwa dịkwa tiko nwala ajụ nyegị flex katọ gị ka mmanụ anwụ onyere ọ anaba anaba jee masta nwa anaba anaba owo owere anaba anaba otu ada singo anaba anaba ụfọdụ ugbo oringo anaba anaba ụmụ abade anaba anaba ph bọọlụ anaba anaba ịkọ adịkwanụ mma.
Onwe nugu bụ anaba anaba, ịkụrụ akpa ma ị na-agada agada, mee n'ụdọ n'iru ọ na-adaba adaba, nwanne m iji ruku jos na agbada agbada. Ọkpọta ekeneze kụfọdụ na-akpọ m, kụfọdụ na-akpọ m ọkwa fasi n'ụwa mgbede ka mma andete na sọm, andete na sọm. Mmadụ na kari gwa don't be silly, silly. Nwoke di bad, nwoke na kuna mili, mụ na-agafe godi mụnwa kọtọsi iru ka ili. Una makwa na fiam ka nere na laba aba na nya wanna ba ma ndi aba anum na ndi kalaba di anaba anaba so aigi sizi na kalaba naba saba
nwa bi agba wati oge efo maji ibu na azo na dibadi onye godi malu ngwala ajo nna ni mazi. Babe calm down, ka mkpala akwu nwa dikwa tiko nwala ajo nyegi flex katọ gị ka mmanụ anwụ mmanụ anwụ onyere ọ anaba anaba jee masta nwa anaba anaba owo owere anaba anaba otu ada singo anaba anaba ụfọdụ ugbo oringo anaba anaba ụmụ abade anaba anaba ph bọọlụ anaba anaba ịkọ adịkwanụ mma anaba anaba.
One for the money, money, two for the show, show. Three, the quarry, the makere gi, you go know. No, no be everybody where you sabi be your bro. If you don't know, if you don't know, now you know. Hey, men be balling, we having fun here, fun here. No dolly, no man, no dosa phone here, phone here. This is how we roll here. Activity general, abatago na zone here.
Yeah, yeah, yeah. Oge efo maji, ibu na zone di bari. Onye godi malu ngwala ajo, nna ni mazi. Babe calm down, ka mkpala akwu nwa dịkwa tiko nwala ajụ nyegị flex katọ gị ka mmanụ anwụ mmanụ anwụ onyere ọ anaba anaba jee masta nwa anaba anaba owo owere anaba anaba otu ada singo anaba anaba ụfọdụ ugbo oringo anaba anaba ụmụ abade anaba anaba ph bọọlụ anaba anaba ịkọ adịkwanụ mma anaba anaba.
Exclusive from madnaja.com.